Exclusive from ZHitsPromos.com.
Oh, she's a boss.
DJ Dura. I want Jeff and Amanda. Jeff and Duka family. Another Jai record for that one.
Masiku ine yakwana kuti ndikazuzidwe ndikaberekedwe manja mwadani ipo ndibereka ine halipo mpano halipo mpano ikudya naye
somweso zidaleta mtsokonezo kwa opunzira a Yesu, wina ndi wina adaputa, kodi ndine mbuye. Yesu adayanga anati, halipo mpano, halipo mpano, nikudya naye.
Umoyo apatigo, tikumana ndi mavuto, koma mavuto yambiri, yabwera nandu tidziwa. Amunga kare musevenza panchito, aoneka sangalala, koma pasi pamtima, ndi njoka e. Adani kundare ngakale chikwati chimene afuna banja lite kuti iwo ayambe kukuseka abwenzi apadziko pano
halipo mpano halipo mpano
ayo ayo
halipo mpano ndikudya
Adani atuye
halipo mpano
Chabwino, halibe, ungatye naye, ungatseke naye, agoza kukupa.
Akuma wose mowa, aoneka wasangalala, muzawa chokepo akakoze, amuikira momangwala.
Zona dinakifoshize, zotele zimenezi, zimajiti gangankale mpingo, dimazi wona dimazo. Uza wola liga bwino, mauwache wambika tso bwino, apeze kandi nkazi wa mwine, alimaliteche.
Zimenezi zione sakuti, hadani alibonze bonze, yeni tikare maso. Tawizonse Tiani titawile kwa yawe Ni amene anga tipuru museife Kwa beza adani hatu Sama kona tu Ayo
Halipo Halipo
Adani hatu sagona tulo
Halipo
oh, oh, oh.
Halipo
Tawizonse tinkala na oh, oh.
Halipo
Timateka nao, timadia nao
Halipo
Adani,
Halipo
Majariti na mo halipo
Halipo
Adani
Halipo
Mabeteka kubizinesi
Halipo
Adani
Halipo
Mamafuna kuti ulepele
Halipo
Adani
Halipo
Mama, mama, ee
Halipo
Nimaenda nao
Halipo
Adani Adani, vigilance.
Halipo
Karani Jema.
Halipo
Ultra Security Company.
Halipo
Karani Jema.
Thanks for downloading from ZHitsPromo.com.
Halipo
Tangale Ma Radio Station.
Halipo
Tingale Jema.